cyane mbese aho wamenye amakuru ko ndiri mitsinzi hari uwambwiye ngo ngende ambwira aho nzaruhukira niyo mpamvu mu kwizera ndaririmba intsinzi cyane mbese aho wamenye amakuru ko ndirimba intsinzi hari uwambwiye ngo ngende ambwira aho nzaruhukira niyo mpamvu mu kwizera ndaririmba intsinzi Nugorime narime nani kukanyishima hejuru Iyo nguye sintinda kubyuka ngo nkomeze Haro wamfasha utazigera ndekora Oh muri we ndakomeye Nugorime narime nani kukanyishima hejuru Iyo nguye sintinda kubyuka ngo nkomeze Haro wamfashe atazigera ndekora Muri wenda komye Yeah, uwamfashe Utazigera ndekura Yare kubugingo Kanje bupfe Yeah, uwamfashe Utazigera ndekura Kwizera ndaririmba ishime Hari uwambambiwe Wamenye amaraso Yerekanwa ngende Ubugingo bwanjye bupfe Wanyita